liɗi liɗi
nonde ba lamtiri waɗirte lamtiri din haagete fa woɗa moƴƴine nden ko yaare machine nikine watte nder wowru hinne no hurbi sai ɗe nebban ɗan wurtike gaɗa waɗi nebban sai lefol tefe nebban ɗan sintine gataari din ɗo itte sengo deni neɗɗo no yiɗi no haagan ɗum dai kankay he nebban dinor ɗum haagirti haagirtaake nebban lamtiri di woɓɓe do no liila de yoori sonnana jon en dabbaji woɓɓe do no una ɗum waɗa ɗum yaaji nebban lamtiri no woodi nafaka sanne ngam no nyawta na wallaji ɗuɗɗi hano tension en ƴakku en no wonna ɓandu no sawra dow koyɗe nawooje na walla gonka nder reedu
e terde lamtiri worre litriji foti bawɗon heɓude
de ni min gaɗi lamtiri jarduɗe ndiyan joyi minen keɓa litriji tati wakkatiji gonde wooɗay kolboy pamaroy koy nayi
to jehoton sonnode nebban ɗam
minen jarat ñemey minen connaɗan nder wuro ɗooɗa amma ndemmun sai min jehi ñemey na maraɗi fuɗo golloɓe sarusi kamɓe ɓuri sooduɗe ɗam
nebban ɗam no defire nyamdu na
nonnon jaati neɗɗo no waawi wattiɗan nder nema hano no nebban biriji nawtorti dey iɗam ɓuri nebban biriji bittamin
nebban ɗam goɗɗo na fedde gon wari ekkintini on gaɗol majjam
wallay debbo gon ni wari ɗo en tisawa kanko ekkitimin minen do minen mbawi waɗani ɗum koye amin minen mbawi ekkiti woɗɓe yaha
nde luumo kollol no waɗe oɗon jaha
batuji kollol no gaɗe minen jaraɗan minen jaha maraɗi na ñemey hey ba leyɗe yaasin kulle amin ɗe no jaari
nafaka kaye keɓuɗon nder gaɗol nebban ɗam
min keɓi nafaka majjan sanne ngam huunde ko nyamata aɗa yara nder mum wakkatiji o neɗɗo no holta nder mum ay barke waɗi